Uge kuseni cinge ngawe wena wedwa standa sound Impilo enhle uyaphilisa akukhona kwazi ukudala
Phenomena, I think I'm enough. Phenomena.